Yande joni witori min tay sappo je studio kalangu habaruji fulfulde. Kori janyale modon habaruji men sembe mun dartnani hono fondation irondel kam won nono fedde ne min gollontinde endan himbe mudum gollobe do fi ko darto radioji golliditeedi ko wattuleede joki won ko hawru en galdu nyame en nanan dum saabi hawrine mabbe de. Non ni syndicat janginobe ligotobe be jandeji pamar leedi men Niger no ngada noddangal yaade e janginobe le lekoliji le region Tillaberi kakkila sanne e do fiko na wada wakane mo kalte yow tan men pinne studio kalangu haltana hala kalisi ko wurtina gam batte waltude leede ngala sembe hono leedi Niger ni enda gam batte duru dugol e wonji tagol mbakaaji kanye ko waddo der leede enda ko di janyalle modon ni Soumana Amadou wada to habaruji fulfulde nani wantir yarno birnomi ni no tawa joni kayni en puddan habaru UNICEF kawon fede leede duniya ndarare mojjende gurno sukabe haali haala golle mum ko anni ko dubina didi e nogay dum won hitande waron de do be bindene ne kay ciede dollar amerika be muuto be keba kawon milliarduji nay e millioji kemi didi dum dugam batte be kebe balta hono fawarjo sukabe ko watto millioji chapande joy e jenay e der kerol duniyaru fu do e nan Niger ni UNICEF kany e goldibbe mudum yidana ni heba ko watto fawarjo ndu konda ni ono millioji chapande joy e jenay e ujunaji kemenayi dum du konda ni hono dollar amerika on enda gam batte heba wada gollal wali toygol ko watto hono sukabe million go e kemen jeddo e chapande taton dum du konda wonno ko be burtini e der hala mabbe ka endam noni faar joni ele habaruji din tawa du konda ni hada sukabe nanganobe non nange na habbe ton enda Senegal dum waddi ko faande ni kabbule mabbe den dan waddi ko sariya wadama to wete luga du konna fawarjo suudu sariya no endan don wonto be jebe darnoyi hono sari o wiide ke hono jangino qur'ana no endan gaddo dum o endan nangama kanyo e fawarjo du babirabe sukabe jangobe tawabe yirama den ne kay nangongol endan sabu an sukabe endan ni hono be kabbira kana hono fawarjo ni boggi jandi dum sabi baba hillo gaddo boggi di no tawa e der mabbe kambe nangabe enda yorno AFP federal de France hokkor habaruji ha aliri be futu konda ni wi amadu himbe non latibe illu e watugo lewru novembre ko be kewano be nanga jonno ko sere o tadja holla wi ake joni hono gollangal be gadingal endan latake be nangete kana woni hono wana uddugol kasuka be gadan wakkati yasin be ketta be gada ko be jidi nonni fa hande en joda kalen e hokkondurgol kabaru kanyu e fawarjo hokkondurde fam dum wonno hono hawrinde ko wada do endan do fi ko darto faware jondu konda ni hono himbe latibe du konda horebe radioji gollidoji du konda ni hono fondation irondel do andale led afrique no tawa himbe rdc mo congo noni e rca centrafrique kanyu e burkina faso e mali kanyu e niger be fu e potena den gallure nyemey gam batte be ngada yewtereji be jiewa dum be ngatto nani ko faware jondu konda ni goto e mabbe mbiete do musukura kona tela to kamon hore jo hono faande radioji gollidoji radio studio tamani mo mali halori bandimi Moussa Hassan Subakaw.
Nous sommes là sur invitation de la Fondation Hirondelle.
Men gari do gan notade noddangol fedde innirane Fondation Hirondelle. Dundu gam men fu men gollal gotal denne wajibino men kawra gan ƴewtinaade ko waddi ko jetti der golle am. Men peccida habaru annal men durwadu singude sigilaaji ko sembindina golle am. Hawrine de nafi sanne gam mi hebi no wade mi heba musola sadormaaji gollirde am. Alla e ko banniraabe yube Burkina Congo RDC do nyamay bi der hawrine de duni weltare mawneno gan gardo do fu wattan barki honnukum ko watta musolaaji kebo men tittinkino ko watta gollal amin mujji
les outils pour pouvoir remplir notre cahier de charges.
Nani syndicat janginobe ligotobe be jandeji pamari ka endu konna wadi noddangal yaade e janginobe alle e faande ni sadorma dena ko tande region mo Tillaberi sat no wi'e janginobe godon diwtama dilidama kanyu e faande lekoli mabbe ko non mbule dun saabi nene be mbi'e be ngad noddangal yaade e mentarebe janginobe endan kinno e ko mu en faawoda paamana du konna ko non wadnu endan dun du wadana ele haala yewtere ko be ngadinde en nani ko faawarjon goto e mabbe tedo mamma Ousmane Sambo haalani bandi mi mbi'e tedo Zainabu Abdou kanyon ko wadde halaka
Der burtirgo an min derongol min gadi gol minen woni arambe yamube gomnanti rena jangobe tawabe der nokuje tawdaade rafinde nagudem fu ko min gommi den dogga dun do wari amin gambandirabe amin be juude mun tawaka der sadorma on diwtama dilli dama lekkoloji din do mbulama ko min biita e bandirabe amin be ni woni be kino gam wala ko buri yonki be dena ko e mabbe nokkuto gomnanti ho jalle lawr renu debbe don do be tino to iru don e bandu hebube kadi
situation ne les arrive
nonni faane region motilaberi gouverneur mudum wurtini andinor didi lewru nova lewru december ta der mudum endan gam batte andinde himbe hon leytilaberi ne nawawi yaade do kero labi mawdi fu département war département tawe sogeji dowtay dum don du konda o wisi jewa matilaberi war nyeme tilaberi ya filinje tilaberi ya ayeru tilaberi ya terra tilaberi war sayi tilaberi ya de walam tilaberi ya torodi kanon o wi hon ked département di futo jomu yidi ya golloa fu no han tawe acci sogeji dowti dum be du konna kam won himbe waddobe hono ballaga yaade e fawarjo yurmen himbe tawteb don enda kan won departement mo kolo kanyum kay dum don yewata dum himbe no bawi yaade tawe dowtaka dum wonno ko wurti e fawarjo du konna ni ele andinorde non ni fawarjo jondu konda har filla ko darto en kidal ta kana mali ton hawrinde gon wada MNLA himbe la tibe du konna non fedde non ambi en dental non hono pelle gonno durwa ele azawad do fi ko darto hono fawarjo ndu wurtunde hakkeji mudun en nenne ben don wadi hawrutere be bi no han tawe keddi himbe wombe no golla e do fi ko darto azawad fu kawra lato gotum dum du konna be kala hala CMA on en dan tawe dum fu dum hawri do mudum dum dundu wadi no jalaade nyande hawrutere gon wadama ton en dan hono fawarjo ndu konna ni kidal to yorno AFP haliri wiide ke kambe du ben don du hawrinde wonde no wietende ACUA kandu wonana e do darnde darnade azawado en kan won e be ngada noddole e majjum faawodi nanne faawade jondu konda no tawa hawrtere wonde du konda hawri hono faawade jose en daari hono himbe golloobe do fila ko ndarto campagneji pamari kanyu e campagneji burtu leedi men Niger kambe dum be ngadi hala mabbe hala kambe ngadi dum be jewatana ni lawol noto ko tawe har fila ko ndarto jangeleje ko ittete e itte ko ittete e ko yowete e do campagneji di enda tawe yowirama do lawol fondita ke fa wodi nadu kondan du jamon mudum jamire hono na han jamirede horejo mabbe te do Saidu Souley Mahamadou hala ni dum bandimin Moussa Hassan e do fi ko be kali
on se rendit compte que on a de plus en plus
min gi'i ko kampaniji duddi cengake do der leedi meden amma sedda majji tan hande gonno der hekko e mum dundu itte patanti e no luma ko wonno yara do der leedi meden kan lati dalila sadormaji di ko watta kampani baade singama wawa dari e hore mum ko miti momin cingi odu tay koto no wadi ko musola hebe der tay kaaki makko dum wi'i kampaniji gaddane ko yirnam har ko darata jebul itte odu der suudu sawara luma ko leedi Niger der dubi joy bittidi di dum singi sigila ko watta lumotobe famarbe gadi sembe deni ko komiti o taiki hawrudi rama e sigila suudu sawara luma ko leedi Niger to boyata kampaniji cingadi der leedi di darato he ko e mu kesi garoji dindu nangal lawol yaade yeso
Rana ni ono lam leydi Niger hoji aadi gam batti himbe lardube kaindu kono naata e fille chubaki ngarowi ki endan no weldi dum en fu dum du kono heedede minister hawjene fille ko darta jamaaji e ngurna mudum en dum wonno ko faande horejo ono fedde leydi Niger hawjinde ono pirto balli ko himbe lardube haali mbete do Harno Usman o haala na kono ni ono wakati mo fawar jon tawa batu wada ma do inde mabbe dum woni nyalande ittande le duniyar do fi himbe wondube laruji o halnindu ko na bandi mbite do Salamatu Kadri nani hala makko
l'état du Niger dans le cadre de la participation
gomnati leydi Niger har ko darata ko watta himbe lardube kebi nati chuba kiji e wote gado wando yaade yeso sedda dundu sabi ko gomnati no hebawde mudum fu ko watta iri himbe lardube be gadanama karti wote mo jamani o ministere himbe leydi kandu no donno durwo ko watta biroji wote din to boddobe debe garidu wote on hoyanabe mido milo du ko warbe do fu handen jinganto himbe lardube be ko watta lardu be gatti juude mu der golle yaadu yeso leydi meden
a être prise en compte dans tous les programmes de développement
non ni fawar jondo har filla ko darto gollal hono sem koji giriji der leedi men Niger hun non ko wawi waddande rewbe hedde hore mu e hedde jawdi ndi hore mu dum ko tabiti dum du konna wonno ko fawar jondo konna wada koro mu dum hawrinde do enda galdu nyeme e do filla ko dar sa fam kam woni luumo kollo ko wonno wadde do filla rewbe dum enda dum waddi ko fawar jondo konna ni hala ka enda du tawama mbiyetedo Kabiru Dawda lati kanyum woni hono horejo fedde hawjinde filla ko darto yaadu yeso e golle ngeñe golle juude leedi men Niger e ministere hawjinde filla ko darto yilar andal duniyaru noni no woni ko halani hono Fanta Shamsu Bandimi e do fi koro batu
depuis la disparition de la so
ilu ko gollal sonara watti do der Niger golle demal gereji buytorake jonka rewbe natana wonji tagol mudum wadde nyamdu neban tigade ge kambe kuli kuli e konandi e mun min kisake dum min dari ko der leydi no filamun no don wadde ngam hedde duuci do so gaya maradi e zender company ji mawdi di golle jungo tawte ton no golle do fi majum denne dum tawa kenana e yettude be rewbe gan ibe itta kulle kewde nder mun dum wadi komide njettabe nder gollal wonjitol giriji gol wadde dum goddum dum don fu e nder lawol waddude bayle e yaadu yeso nder gollal giriji
de la gachette sur le terrain
studio kalangu
batu noga e joyabo mo duniyaru do fi wonji tagol mbakaaji ko intera koppo noga e joyi watta ton en Espagne studio kalangu e studio tamani no wanna on yewtereji ko darto wonji tagol mbakaaji ko wonna wada dar leydi Niger
un du far yewtereji pindino di batuji jooda kalen ko watte ciude didi yaade sappo itati lewru desambre do radioji chapande nay igo o studio kalangu golliditta
yewtere men pinna hande ni do leydi Niger hebi jawdi ko watta milliarduji jeddi France CFA gam batte wadde duruduggol e fawar jondu torraji ko wonjitagol mbakaaji wonna wada de ceddu konnan de sa kanado inde majjum dum du konnan ni hono kibar no latido hebama yaade sawara leydi do filla yaadu yeso tabitindu nanne ne kay du konnan koro hono de do jawdi ittandi en itana kana gam batte waltude leydi de gala sembe hono leydi Niger ni heba durwida e wonjitagol mbakaaji kanjum woni yewtere men pinno ko Alassan Kouzi Mohamadou waddi min ndimi gaddo e fulfulde
sigilaji fere fereji hemre sappo e go hebi wallitede milliarduji joy dollar do fi wonji tagol bakaji dum memi ko watto leyde hemre der duniyar do Niger banka biteddo bagri kan woni ko hebi mballaka Sani Ayuba horeje sukabe ummatore darani be denagu laddeji e jaye JVE Niger
Bagri a crédité aujourd'hui.
Banki Bagri no wodi projet mbawde hedde jawdi ndi endando filla ko darto wonji tagol mbakaji din ay wonno wodi du pelle godde de junior latide no kokki lawo leydi Niger heba jawdi ndi endan to mudun en onno pinud ni enda
projet tel que le pinud
projet ji do fi mballaka kan hani tabeti nito ko na foto nimbe leyde de do fi wonji tagol bakaji daura neino Mohamadou Senedo sawara mawdo mo leydi do laddeji e yaadu yeso omo fillo do noy projetji din subarte
ya d'abord sire
tafon sey ndare yalla projet on enan sigila mum no yaade sigila leydi ndi endan wajibi du konna projet on enan tawe no wattani sembe yaade e nafakaaji yaade bibbe wuro ben endan e do fi ko wonji tagol mbakaaji waawi waddande be
avec le changement climatique
do Niger banque biteddo bagri sigilaaji mudu gon hebi milliarduji jeddi CFA sigilaaji goddi du no hen wattanede jawdi ko watta milliarduji didi CFA yeru no daura neino Mohamed madu mo senedo wiri
denki ala dernier
awrile sakitile wadando fi ko darto dido jawdi do fi wonji tagol mbakaaji bagri don endan hebama ko wat million 12 dollars projet ji goddi du hebama e do beedugol sembe gandum wada talakidi ko na sigila e do fi wonji tagol mbakaaji ko way wadde der leydi Niger
adaptation au changement climatique au Niger
jinganobe bibbe leydi gon bi nim city ko do Niger kulle den tokkondiray no wodiri faadum wadi fodu fodu miden miccitina on duni ko jawdi ndi durwidol e fi wonji tagol bakaji jojjinama dubu jinaaji didi e jenay wakati no hawrinde ko penag dum du gam durwidide e ko fi wonji tagol bakaji watto
edo dum ko habrimi fulfultili semi assalamu alaikum mbalen to jamwali
Studio Kalangu.
Batu noga ejoya bo mo duniyaru do fi wonye tagol mbakaaji ko entela koppo noga ejoyi watta ton en Espagne Studio Kalangu e Studio Tamani no wanna on yewtereji ko darto wonye tagol mbakaaji ko wonna wada ndar leydi Niger
on du far yewtereji pindiro di batuji jodda kalen ko watte ciude didi yaade sappo e tati lewru desambur do radioji chapande nay di go o Studio Kalangu golliditta